Coca Boy
Zedwa
Zambia Wana Yamba Mfwent
Bishme Opiri Ewa Vako Bwela Uteke Bwela Uteke Nile Sawasa Lile Namundu Bishme Opiri Ewa Vako Bwela Uteke Bwela Uteke Nile Sawasa Lile Namundu Nile Sawasa Lile Uyuwe na aleteka Aleteka Uyuwe na aleteka Nile sawasa lile Uyuwe na aleteka Aleteka Uyuwe na aleteka
Mimu ndubile na makepi zulu Ichimeo yari shibi kwa kumulu Senitu wa kerefoti bululu Tatu wakachure mo especially kufutu Nivambiri vatichi tira kutu Mosa wala vonse vizangala kutu Support sana no mtima wachikuku Nishaka pangana tipasa uyu muntu Ama loti ne misebu waka wamiala Mfoterens mzaka kona ponjala Nifinga tibia wamia mweti nkala Polisi ili kukambasa ndia na imanka Uyu muntu wana mtima wapuino Asa prima pipa la konse mahala Galma skuru yeve osa kamba Tieti mpasire 40 osa iwala
Ile sawasa lile Uyuwe na aleteka Aleteka Uyuwe na aleteka Nile sawasa lile Uyuwe na aleteka Aleteka Uyuwe na aleteka
Tuleta shalisa Bakutupele msongolemi Ichme upi azapanga malodi Nosova mapompi Matoilet Grenit Onse lazaso Maskuzi, kipatala Bonse azasova
Ishme opiri, ewa wako Bwela uteke Bwela uteke Nile sawasa lile na mundu
Ishme opiri, ewa wako
Bwela uteke Bwela uteke Nile sawasa lile na mundu
Nile sawasa lile Uyuwe na aleteka
Aleteka Uyuwe na aleteka Nile sawasa lile Uyuwe na aleteka Aleteka Uyuwe na aleteka
Zedwop.com